tuwe katika
bitch ya mesesi.
Any round to 8 apo hivo, to 9 to 2010 Bogini, Brantos na kina Ben Ben. Alafu kitambo nilipenda Mary Jane. Asol ni mjengo na lipo weekend. Money if you spend na piti ya makina, kushika matumbo, coke, kashata na njugu ya 10. Usiku club Venus na rombo sewa na jen. Na chafu wa meza man ujinga sipend. Ngoma ya busy man unikuli top again. Form zilifanya nikapendwa na madem. Kumbe yote ilikuwa vanity wa. Zili ni wacha na madent na maden. Hapo 2012 nikagongana na Christ. Na impact ilikuwa real, ikani change. Sasa kuna difference. Kuna difference. Uwezi gongwa na basi na ubaki the same. Uwezi gongana na Christ ubaki into shame. Maisha ilikuwa ngumu kushinda kem. Ama ni wache. Ama ni wache. Ni testify ama ni wache.
Sometimes we fall down and chill as I love you. Ache why me? Kingina kitafuta God wow. Yali come down to find me.
What a love.
What a love.
This is your love.
This is love.
Unconditional love.
And, yeah. So watch out God at your God.
Listen, man, I love Jesus, my apology for that. Minae forever, amen to that. Can equality, si kwa ni qualify bad. He just love me like that. Akanisha wana fever. Nashukwa liniweka screen saver. Na ananipenda forever. Na ninge believer tineza kuwa believer. Nilikuwa nimekoma but even do nilimwendea. Ndoi maisha yangu mina taka unipangie. That time I kwena make sense. But now when I look back, God, when I got alinipokea bila CV. Achana inao mse mnaona kwa TV. Nilikuwa mse hivi hivi but with all my weakness amenifanya hivi.
Testify ama ni wache.
Sometimes we fall down and chill as I love you. Ache why me? Kingina kitafuta God wow. Yali come down to find me.
What a love.
What a love.
This is your love.
This is love.
Unconditional love.
And, yeah. So watch out God at your God. Yeah. Watch out God at your God.
I to a girl.
By the way, my name is Chabide.